Ekibiina ekikaba abakulembeze b'amasomero ga siniya kya Association of Secondary School Teachers of Uganda kiraze obwennyamivu olw'okulekebwa ebbali gavumenti bwe beekola ennongoosereza mu byenjigiriza ne bakinoganya nti enkola eno ey'ebiragiro okuva waggulu n'ebikka wansi bakosa. Amyuka akulira ekibiina kino Opoka Christopher ategeeza nti abakulembeze b'amasomero abassa mu nkola ebiyisibwa abakulu kyewuunyisa nti balekebwa ebbali mu nteekateeka zonna. Olwo nno okussa mu nkola ebibalagiddwa oluusi ne kibeera kizibu. Opokera asabye gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo okwongeza abasomesa ba arts omusaala. Mukwanukula minisita omubeezi ebyenjigiriza atwala ebyemizannyo Peter Ogwanga ategeeza nti gavumenti neetegefu okwongeza omusaala ogw'abasomesa b'amasomo ga arts mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Abaka ba paalamenti kakiika k'ebyenfuna balagidde kampuni eya New Plan okuba kwanga bbaluwa eraga obwannannyini ne sitaatimenti za banka babyekenneenye nga tebannayisa kusaba kwayo okw'okusonyiyibwa omusolo gwa 2018 n'obukadde 8. Kampuni egamba nti yafiirizibwa oluvannyuma lwa gavumenti okuyimiriza kontrakitazi eyali efunye ezeekuusa ku kampuni ya Total Energies mwe yali egenda okubaako byekola mu kuteeka okuzimba omudumu gw'amafuta kw'ossa okuliyira abantu bakoseddwa okuzimbibwa kw'omudumu guno. Balabiseeko mu kakiiko kano ssenkulu wa kampuni eno Lawrence Omlani ategeezezza nti kampuni yasigala ekola emirimu mu ntegeragana etaaliko buwandiike wabula teyasasulwa. Omlani agasseeko nti ate COVID-19 bwe yabalukawo ne gubijja n'egwa mu katu k'ebyensimbi wakati wa Januari 2016 ne Desemba 2022. Wabula abamu ku babaka tebamatidde na kusaba kisonyiwo kya musolo nga beesigama ku buwandiikibwa ekitongole ekiwooza kiwara ebokka ne bagamba nti kampuni yandiba nga yali ekozesa bubi ensimbi zaayo kwe kutumya ebiwandiiko byayo ebiraga obwannannyini kw'ossa ne sitaatimenti za bbanka.